ragani moy derta wax badan doqoni muqatay maxaan ragani moy derta wax badan doqoni muqatay dibaatada duridayo xumaan aniga oo dibto maxaan dusha saartayo daran soo dhaweystay maxaan dusha saartayo qofkii daran soo dhaweystay dibaatada duridayo xumaan aniga oo dibto maxaan dusha saartayo qofkii daran soo dhaweystay maxaan dusha saartayo daran soo dhaweystay waxay doodaydu tahay ama sadiinteenu tiri allah siday doodaydu tahay ama sadiinteenu tiri dalu ora galabu qoday adigu kala tagayahow dalu ora galabu qoday kala tagaya sidaydo tahay ama sadiinteenu tiri waxaydo daydo tahay ama sadiinteenu tiri dalwuna halagu qoday adigu kala tagaya dalwuna halagu qoday adigu kala tagaya ragani moy darta duqadi samir duksaday waxaan ragani moy darta duqadi samir duksaday berger mi ba bakhshay anon dambi ruh ka galin waxaan xumadiidayo waraagiya doortay nabad waxaan xumadiidayo waraagiya doortay nabade darajo rabbi wa baxshay anoon dambi ruux ka galin waxaan xumadiidayo waraagiya doortay nabad waxaan xumadiidayo waraagiya doortay nabade waxay doodaydu tahay ama sadiinteenu tiri allah siday doodaydu tahay ama sadiinteenu tiri dalu ora halagu qoday adigu kala tagaya dalu ora halagu qoday kala tagaya sidaydo tahay ama sadiinteenu tiri waxaydo daydo tahay ama sadiinteenu tiri daluuna halagu qoday adigu kala tagaya daluuna halagu qoday adigu kala tagaya waxay doodaydu tahay ama sadiinteenu tiri allah siday doodaydu tahay ama sadiinteenu tiri daluuna halagu qoday adigu kala tagaya dalu una halagu qoday adigu kala dagaya